bulshada magaalada Baydhabo ayaa in muddo ah sugay dhismaha wadada dheer ee bartamaha magaalada dhex marto oo burbur xoogan ka jiray, taasoo dhibaato badan ay ku qabeen gaadiidleyda iyo bulshada maadaama wadadu aysan muddo helin wax dayactir ah. Dhismaha wadada bartamaha magaalada ayaa hadda si rasmi ah loogu bilaabay burburinta dhismayaasha soo galay wadooyinkii iyo tukaamada, iyadoona loo dhisi doono qaab casri ah, taasoo bulshada Baydhabo sugayeen si ay uga faa'iidaystaan. Gaadiidleyda magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyay dhismaha wadada dheer ee bartamaha magaalada oo ay baahi weyn u qabeen.
Walaahi horta horumarkan geedka aan aragay horumar horey aan aragay mee walaa tala deeriyo maba dad deegaano badan iskal maamul goboleed badan una ka dhaana wadooyin kunsta oo meel raayso shaqadu ku socoto sida habsamida la leen soo biyaay xataa meel raay dhismo kasta isku mid ba ah waliba lam naqshadiisa dad ka dheeriyo dadba dadkuna horumaray mar badan laami dhisay oo may aragayna hatana waliba ahaa waayarku dib laamiga burburaay taasna mayba sababna biimaraanadii aan haysan un ilaahay mayba ninka nimcaya geedka laamana helni biimaraanana helni hadda geedka unka naaloda korna waliba waa jidki kan ow jidkuun in badan sugaani soomaalida haddii bulshada haddii laweydiyata jidkuun lomaynii suubiya waa ka dhiboo yeeli guraay roonni waliba degdeg magafayle walaa sidee dhan step by step una baawreetana sabaraadi sugaani langi sabaro sitele una sabardi geek waliba ahaa ini un helaana waliba rajeeyani waanaatan waliba rajeeyan lankii moolo oo nafta gal wadada oo waliba la kanaalada oo araga doona lay wallaahi yadiyadan taageersana waa dad waliba ahaa mas-uuliyiintay ana ka faanow lan dambilleer shalan sheeli hadiyay ka dhisi geeka lanka inti lihaasi ninka dhisaa ilaa ungi bulshadii kumadaba isku halkumeel halmeel lahaa sujeednimo mooyaa waliba ahaa agardaamina jar wallaahi may baaqan dira lahaa mas-uuliyiinta mas-uuliyiintaano waliba amin maalan siin garab taagna codkii sidaysin hata ninka taageeraahitaan intiisin lodanna ninka taageera wali ana cabashadaane
dhanka kale gudoomiyaha xaafadda ayaa ka warbixiyay dhismaha wadada
maybaa bilownay shalay jidweynagii oo faras magaalaga ahay yaa shalay bilownay shalay jididkii haaqowkii geedogii iyo maalin walba qashinka jidkaafjahay iyo haaqani waliba jiingida hagali iyo wali gure hagalina waldumiyaay shaqadaas ahayni ilaahay kamaasan sifayla ninka socota bulshadana bulsho wacigalano oo waagaaga lasoo tuu taas horta taasa keere tan kale maybu ahaa mayba ayeena baagan diray bulshada degan haafadiideeda iyo guud ahaan degmada Baydhabo markay jididkii hoolid laka jar walaal la dhisaay isin dantingeyn isin horumarkingeyn isinka danay sidaasan mayba weelasanaha dad oo hoolid shaqsiga lahayta sidaadanka fikiraas inka fikir jididka laseen dhisaawna iska lahayteen tan kale maybwa maynka baaqay dadka jidkaafyay degantii walaajo dhandhowdaan binaayan ka diyaar garoowaan wal oo horumar joeelan suubyahay may kale eediyadan kama hadiyay